trendybeats.com.
Penzi leo nina jambo nalotaka kukueleza na kusitega sikio. Ea, ea, safari ya kimaba, katusi jambo jepesi, zitatufika dharuba, ila tusiwe na wasi.
Uendo wangu mabuba, ipoke yangu nasi, nami yako kuibeba, ilo ni jambo jepesi. Hakika napata raha, ni wapo na wete bibu, hata chembe ya kara, haisogei karibu. Hakika napata raha, ni wapo na wete bibu, hata chembe ya kara, haisogei karibu.
Tena nina furaha tele, nafsi imekupokea. Oh, ninaringa ninapendwa ye. Tena nina furaha tele, nafsi imekupokea. Oh, moyo ulipatwa ajali, maumivu nikayapata, nikalazwa hospitali itwayo mahaba. Wodi yake mapenzi, dozi yake ni penzi. Na sasa nishapona, na sasa nishapona. Wodi yake mapenzi, dozi yake ni penzi. Na sasa nishapona, na sasa nishapona. Kuliendele, ndaili maga umule, mulungu ya chime mile. Nje kuliendele, ndaili maga umule, mulungu ya chime mile.
More music on trendybeats.com.